njalo kulendlelo ibekelwe yona ongabeki emuva kodwa yehluleka uzama ngawo onke amandla akho ukwenza intando yakho kodwa imizamo yonke yakho iphele moyeni kubona ngathi wena ufanele ukubizwa ngomntwana wakhe ngoba njalo uyehluleka ngomveki nalenje siphenduka umqatha kude kakhulu la ubeke khona futhi namandla awusenawo onge gijima kubeka wasubeka manje khuleka kubaba umusa wakho kwanele yena manje uzofika akuba mengesandla gijima gijima kubeka ungalalela mubi bayethiyeka ekukhona ukufinyelela wena ungumngobi o Jesu Kristu gijima uphi amandla ukuqhubeka uphi umusa umanjalo figelela ngaba figelela uphi umandla ukuqhubeka uphi umusa umanjalo figelela ngaba Super Gambuva Super Gambuva Kubala Kichima Kubala Kichima Obobo Yenuna Super Gambuva Super of love. run to his arms of grace. Never give up, never give in. His love is enough for you. Run to his arms of love. Run to his arms of grace. Never give up, never give in. His love is enough for you. You are enough. You are loved. You are blessed. Now, 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 Baba. Now, 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 Baba. No ma bonke bengakuyeka. No ma bonke bengakushiya. Ngeke akulahle, ngeke akuyeke. Phakama mntaka Baba. Zithintithi qhubeka. Suyeka, suyeka. Uzwile imikhuleko, uzwile imikhuleko, uzwile imikhuleko yami.